Mawethu iEskom ithanda unazisa ukuba kuzawufakwa ukucinywa kombane okuhleliweyo i-load shedding kwela zinga lesibini stage 2 ukusukela ngentsimbi yethoba kobu busuku kuyawude kube ngomvulo kusasa ngentsimbi yesihlanu. Oku kwenziwa kukuba sishokoxekelwe imishini yokuphehla umbane ngenxa yokwaphukelwa imishini phaya eMidupi, eKusile nase-Arnold Power Station. Omnye umshini wasethuthuka usalibazisekile ukuze ubuyele emsebenzini. Xa kunothi mawethu kuphinde kubekho omunye umonakalo ngaphezu kwalo, singanyanzeleka ukuba iqalise kwangoko i-load shedding. Ngaphezu kwazo zonke ezisendezibalile, siye sonakalelwa namhlanje ngalama bhanti wokuhambisa amalahle phaya eMidupi Power Station, into eyenze ukuba esisitishi sehlisele ukuphaka umbane. Ilungisiwe ke lo mcimbi kodwa isezawuthatha ithuba ukuba sesikwazi ukusebenza ngokupheleleyo. Kangokunjalo phaya eKendall Power Station sonakalelwe ngomnye umshini wokukhupha uthuthu phaya kwi-power station, enyanzelise nayo kwakhona ukuba ukusebenza kwala power station kwehlikele. Sesikwazile kodwa ukuzibuyisela emsebenzini zombini ezina ezi power station yalungiswa le ngxaki, kodwa njengoba senditshilo izawuthatha ithuba ukuze zozibini ezi zitishi zokuphehla umbane zisebenze ngokugqibeleleyo. Ezi ngxaki zingentla ndigqiba kuzibala kunye nokusetyenziswa kakhulu kwamandla ombane ngolu suku lwayizolo ngolwesihlanu kwakunye nanamhlanje ngaphezu kwesiqhelo kwenze ukuba sisebenzise kakhulu ovimba bethu bethutyana, ndithetha kakhulu ngediesel. Ezi ke zizawunyanzeleka ukuba ziphinde zigcwaliswe kwakhona ngokupheleleyo ukuze sikwazi ukuba sikwazi ukusebenza kule veki zayo. Saphukelwe imishini ephaya ku 14,700 megawatts, ephaya ku 7,000, ephaya ku 6,700 megawatts ibivele ilungiswa yona njengoba iEskom beseyitshilo ukuba silungisa imishini. Siyanibongoza bantu boMzantsi Afrika ukuba nisincedise ngokwehlisela ukusetyenziswa kombane apho nicime khona izinto zokusebenzisa umbane enizingadingiyo. Xa kunobekho olunye utshintsho sawunazisa ngokukhawuleza kwakhona.